It's Nexus, baby.
Hey! Ah, Twiga. Ati bongo kuna muziki vimba kivijembe. Mashalavu kole wana konde vipa na nzengwe. Kinkiba kumposti Zuchu, Pipi Simba kumposti Ibra. Naonaje nye mnaonaje? Mekaje uko imekaje? Naonaje nye mnaonaje? Mekaje uko imekaje? Metwiga ni mtoto wa nyange. Iyo vipi? Anasema ye yuko single kila bana danga. Exi wangu linacha mbagala niko upanga. Mwenye nyumba na voda ikodi mbona visanga. Kaingi ya ndani bila hodi, kamkuta mkewe na kanga. Tumizali kumpenda Suma, nasepetu kuolewa na Juma Juksi. Vani boy kumuo Paula Masanja. Hiyo vipi? Hiyo vipi? Azamina mina oh oh. Waka waka eh eh. Weza mina mina eh eh.
It's magic on the beat.
Your Nexus winners for life. Hey, wote ni the bossy. Utawawa.